Mchundu cha chumu Bishop Cornelius katile gaba kubanja atuwa losodo kisangirikani chachu Uganda ni Rwanda asabia bazado kukuliza wana mudini ya batasu kumize jinzo kwa vila kukukwati wa Mkenya nga Mike Zizinga na yensonga zinaziteka teka agenda. Okay, katufune Mike Zizinga.
Tusaba tukume abana bafa bato wange kitu kibayingira mu kibayi ate za tulaba nti abana bato beyongedde nnyo okuyingira mu kintu kibatamanyi okuyingira mu mpisa zibatamanyi abana baffe tubakuume abana baffe twogere nabo abana baffe tubayigirize obuzibu obuli mu bintu bya ADZ ebyo abantu bajjeko ne mu kyaki basomeku bawulirize ebigambo bya bannaddiini bye babagamba.